Power Beats. Kim Mamba on the beats. Ay 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 ay.
Msepa.
Ay 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 ay. Ay 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 ay.
Nikikutazama najua unataka tena, nikikupa nyama najua utakachosema. Nipo salama siwezi kukataa pema, sipendi vibonge jikondeshe kama wema. Umenizosha vibaya, umenilemaza kila nikitaka haya. Kukwacha siwezi mwaya, sifa za kiluguru na jumlisha za kihaya. Chakula kizuri na kula na mpishi, kanyimwa kiburi mahaba karithi. Kipo tabu unaweza sema miss, kamejituliza na sina tafiti. Kana cheka cheka bila kutekenywa, kameniteka na shindwa kusema. Kanikoleza na nena kwa lugha, nikipanga kuchepuka ndo kana vuruga. Zake zambi
nachanganyikiwa,
nimeshaweka kambi bila yeye, mwezi Ramadhani umekosa tambi. Tumesimama dede kama mnala babeli, tunawashangaza kama mashangaa feli. Tumesama penzini penzi tamu kasukari, hayo mambo ya chumbini tumeshapewa vibali. Afe nife tuzikane, bado tuko hai, tocheni tujichane. Miraa tukiwa ndani, mzuka Bob Marley raga mafi soma jani. Kana cheka cheka bila kutekenywa, kameniteka na shindwa kusema. Kanikoleza na nena kwa lugha, nikipanga kuchepuka ndo kana vuruga.